not joking. Yeah, man, this me suffer again. Okay, Ati, tell them something. Katika tu, katika tu, kama mziki iko fiti basi katika tu, tingika tu, tingika tu, kama mziki iko fiti basi tingika tu, katika tu, katika tu, kama mziki iko fiti basi katika tu, tingika tu, tingika tu, kama mziki iko fiti basi tingika tu. Mr. DJ Pondi ting pullback selector, drop the big tune ya dipom like the predator, you so friendly girl don't take me like the hater, na kuchafulia be design ya madictator, wala wengi walisema ati nimelose, chafu wa jina langu wa jubile medicals, biula kabula shajenga ni kubos, don't take me for granted me squaggy evil dose, na kupiga show kadhi tima electricity, so scars kwenye dance, nipe space auto dance, usi tense, come closer to me fierce, what you say, it's another mother mother kiss, dance to me gala this another mother kiss, why na maringo no see why you answer tienza, down to keep it anama do you wanna tienza, koma zangu kali mimi hata wanna chesa, katika tu, katika tu, kama mziki iko fiti basi katika tu, tingika tu, tingika tu, kama mziki iko fiti basi tingika tu, katika tu, katika tu, kama mziki iko fiti basi katika tu, tingika tu, tingika tu, kama mziki iko fiti basi tingika tu, kama una issue na mi basi we ni fala, toa his kila day zile zinakumada, mademu wata dingi mbaka wata kwa mamada, prayer ndiyo ngao yangu thanks to my father, biradamu wali umba kila time swata bonga, yanishi wata bonga nini sense ama mboga, dora lengo langu nkopa his na kwa roga, kama uto civil vyazi utachonga, toshi namba tisa ata saba ukichora, toshi ligi ata ukitia hiyo fora, viga chupa kala dao lakini nwa masponsor, akona 3D lakini ni ya kubu, katika tu, katika tu, kama mziki iko fiti basi katika tu, tingika tu, tingika tu, kama mziki iko fiti basi tingika tu, katika tu, katika tu, kama mziki iko fiti basi katika tu, tingika tu, tingika tu, kama mziki iko fiti basi tingika tu, baby girl I wanna mingle dance to this tango, you so delicate girl to me handle, do like the exercise denge is a muscle, Tony top girl you na do like the dance, break off your back you know stiff like the rock, tingisha maradati so fatty like the pork, kama atachindi kama uko flexible, asina jua uko very tangible, ati edible to me fierce girl you so credible, to me plans girl you so durable, na kujenga kila time bora uwe valuable, girl, valuable, edible, to me fierce girl you so credible, to me plans girl you so durable, na kujenga kila time bora uwe valuable, girl, valuable, katika tu, katika tu, kama mziki iko fiti basi katika tu, tingika tu, tingika tu, kama mziki iko fiti basi tingika tu, katika tu, katika tu, kama mziki iko fiti basi katika tu, tingika tu, tingika tu, kama mziki iko fiti basi tingika tu, tingika tu.